o laaba bandujo non enda mo heewa darde sane o wodna duubi noga e didi o wita kenato konnani Rachida Bizo o suka debbo wadi gollal firtugol ko himbe ko hissinto dun nyaaw coronavirus para ko yewto sukaabe kanyon won ko buri wallutude fa faama do fi nyaawgo dun do wadi dun e do internet e dereji ko takkete ko holloto noy neddo ren torto e na wala ka endam o mo golla fedde wetende Muria Matassa ko lati no wadda balla mudum do firgo ko sukaabe umatore e do internet dun du kondan do ballaga UNICEF kanko won ko hawjidu jandeji ko watte har sukaabe umatorbe enda o yeleke du kondan ele bangeje chapande jeddi der gallure nyemende enda gam batte holude himbe no durudditto heba hisa nyangu do weten coronavirus ayo jango woy kanyum woni ko o buri yaade firtande koy mudun en sabo o beedo sukabe non yoppabe koy mudun en tan
avec les enfants talivés il y a eu
min gadani tukalo a hibe tuume far avion so njemin cendo noy koy gonkoy no dari to hite darnata loreji he gonkoy do laabi no hilo he gonkoy no garbino do laabi min muyana min gada ko duudi dai ni hebaaki gam min gala bawde mo
manquant de
le banger aéroport do en gallu nyeme ko ye kanko Rachida faama golle makko no ngardi no wodi sabo tawi talibaabe hewbe be kettine ko haali kambe modibbo mabbe fu kambe be mijanno no wodi no be burtoro e nyangu enda nako famine be modibbo ma alfa jibo boto
watu hala Rachida gaka
fadde Rachida no wara mine modibbe fu min lasi fake ndarde ko wiama der suratul bakara no wodi lebal ko isinta nimbe nyaw coronavirus o minati e bindi modibbe hokkude ayibe e nimbe wuro njara den non Rachida wari dari do o tawana ka dotuda lami de janga famti de kam e hiside ngu nyaw wallahi du ngarki makko ki teddi amin sanne mide njetta
Rachida fondo koy
horejo dental pelle jingonoje hakkeji suka konid holli wiide golle makko de de ngeñi de mbodi Musa Siddiku horejo konid
c'est un bel exemple
golla non nyamintiningal e wadande sukaabe ummatore tindi minji Rachida no hawra gam wallude sukaabe ummatore be ngala bawde
la jeunesse assez vulnérable
Rachida Bizo o wi'um se himbe fu ummeke darke fu no mbaawi gadde kullan tareje e der leydi enda nafoj